wambio Ulisoe shala Sisi wana ogogo Wenzi umisu ifugeke Gogogo Wenza mfili sindo yo Sisi I don't know Ulisoe shala Mike Muntu usa wambio Socha 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 Aya Socha 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 Aya Socha
Ngala ngocolo kwamele silale ndawonye Philip Fisher fogeke iminithi ngidlule ngakubona Noma ngikubambe sihleke sikhuluma hope uyangithola Amaphila besiphila sama ngilutho bongekho Ngisa kuthanda namanje khohla ngokwenzekile Kuhlanganisa intandathu nenkomo ezizakile Khumbula ukuhle sakwenza kwayenza impilo belula Sakwazi ukuhlula nenhlungu zempilo zethu together Thili ngidlala ngocolo kwamele silale ndawonye Philip Fisher fogeke iminithi ngidlule ngakubona Noma ngikubambe sihleke sikhuluma hope uyangithola Amaphila besiphila sama ngilutho bongekho Ngisa kuthanda namanje khohla ngokwenzekile Kuhlanganisa intandathu nenkomo ezizakile Khumbula Shesa kwenza kwayenza impilo belula sakwazi ukuhlula nenhlungu zempilo zethu
Uyisoshala mitali wona hobo Wenzi misi fukeke ngoqoqo Wenza mfili izinto yo sisi I don't know Uyisoshala mike Muntu sawa miyo Uyisoshala misisi wona ogogo Wenzi misi fukeke ngoqoqo Wenza mfili izinto yo sisi I don't know Uyisoshala mike Muntu sawa miyo Socha 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 Aya Socha 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 Aya Socha
One more time
Tadono Tade Jalele Zado Tanap